nzakurira reka guhangayika umucunguzi wawe naho yagiye aracyariho aracyagukunda kandi nibikubaho byose arabibona reka kurira reka guhangayika umucunguzi wawe naho yagiye aracyariho aracyagukunda kandi nibikubaho byose arabibona reka kurira reka guhangayika umucunguzi wawe naho yagiye aracyariho aracyagukunda kandi nibikubaho byose arabibona ariko yarahindutse akurwa mu nzu y'imbohe ahindurirwa amateka iyo mwegiputa bene se nabo barasa bamwikubita imbere nk'uko yari yarabibwiwe igihe Yozefu yari mu nzu y'imbohe ntabwo yarazikwaza ahindurirwa amateka ariko yarahindutse akurwa mu nzu y'imbohe amateka iyo mwegiputa bene se nabo baraza bamwikubita imbere nk'uko yari yarabibwiwe humura uzatabarwa ntabwo ariko bizahora bizahinduka kurira bizavaho no guhangayika ubukene buzavaho uhindurirwa amateka bidashoboka kuko nawe utekereza ariko byarashobotse ahindurirwa amateka kuko Mordekayi yabaga ku irembo ntabwo yarazikwaza ahindurirwa amateka yumvaga bidashoboka kuko nawe utekereza ariko byarashobotse ahindurirwa amateka